I work for diamonds in Jazako. Kununga malashe baba wa. Yeah, real diamonds. You know what I mean, nigga? It's you. VZ, VNQ. TK Bright. Let's kill them. Let's go. Yeah. Damn.
I'm sexy, but I'm sweet. Oh my saga, I feel like a thief. So my nigga, I'm eating a chicken. Njengezambane ngiyaphila ngulala bomrepize zami zogqiba ngikhuphula itemperature kule game ngiyashisa amapathi ba-on mina ngiyabacisha umlilo amapheya phansoze ngawotha ndalele escrom senseplagini ngilifake esihogweni bemind eliseklephini ayibo excel ayibo ya sobe mzukuzuku ma sengithela unduku induku bathi kuzuzuthuku vela bona izulu ayibo sobe mzukuzuku ma sengithela unduku induku bathi kuzuzuthuka vela bona izulu ayibo ey imbuzi ngifaka imvuku minya awubheke mangena sebayaminya bathamba-ke manje kwaphela ukuqina
Show, nakho esengena mpintshini bengaqondile abantwana bayangibusha ngifuna sidike basazomuzi mani bakhathela kumandla duluka sithekaboso itho bakena kibakena barihona wacena thina liblesa erika kuphela unatikeki niwashisa fela akufuni khuluma telukuye emlonyeni engimbheki shayikasemlangeni yalifreshi ngathandezelangeni lethuzolbu njengengubo embedeni ngibaxelelwa kubanzobangena ngibarembele kukukhona uzondiva Nyanyanyanyo kuzwe sotheta Kaye kunjonge ngathi ngiyaxoxa
Napa, you're so sure, no matter your rap, you're better than your boy. You know, I wasn't the thing I did this. Shabbat, it was in the kind of our pants. You thought I got it in a fellow with the best. No, my step just in it in a sofa. That I'm on it, that's a boom. Napa, you're so sure, no matter your rap, you're better than your boy. I wasn't no killer sitting on the desk. Somebody boosted the color of our party. Thought I wanted to a fellow with the best. No, my set just in it in a sofa. That I wanted it, that's a boom yam. Tina said that's a boom kind of way.
Yeah. Wajiku Ghost Rider yoshukutu Bahlele bumnyameni bakhukhukhu Ama-Power Ranger bathayandisa Bathula ngewisa kawukuthi Dlonsa ama-chain angena nje u-script Phantsha ngesimba njengokijibu Ngejibu esiporweni uphantsha kancane Fikele nkunzi uzohlaba imbuza Mithi simagwala ngwafaka intuthuka Isama yomuva sitola ngembuzi Vese ntamdali yoshukufu Fikele nkunzi uzohlaba imbuza Mithi simagwala ngwafaka intuthuka Isama yomuva sitola ngembuzi Vese ntamdali yoshukufu